yande sappo jeddi minta chapantat studio ko lango habaruji fulfulde le habaruji dini en kala hala hande de en alkamisa noga tat lewru novembre du noga tati hore jo CNSP federalamin le Niger general de brigade Adramani Chani yehi to en Bamako leydi Mali dun du jahangal hakkule yigiragu leydi leydi en nanan ko dun lati non ni faware jondu kondani e leyi kibaruji di en kala hala safari ko nade ko hisinto himbe jonte pabbe kanyo en nyaw durma mbietegu deng ko warti leydi enda dun du kon en jatna fado so nanen no tugal majju won wara yaade skap ma tore ko nandi e mudum yewtal me pinnande studio kala ngal tala hala nyanyar koji latin on bonnan himbe ladde je jay no kuje kewde dun du kon faata won ko jaten kale hala majju kori jawon e modon kibaruji dini min suman amadou janganta on horejo leydi horejo CNSP biyetede general de brigade Adrahamani Chani hande de enda alkamisa woni ko yeto enda Bamako leydi Mali jangal hakkunde leydi e leydi yigiragu e gollal dun du konda ni hon kawno janga makko arna ko wadi kanko horejo leydi o endam chagal mundu fawarjo ni le kibarji goddi to endam Bamako kanko horejo leydi o yahandu fawarjo leydi Burkina Faso ele yaadu makko wotorndu endam elidu konda o laami warde jo yerno birno den ni lewri jiye du na noga e tati jomon arna makko kanko general Adrahamani Chani o dabado endam gallo nyeme ga yaade leede yasi non ni fawarjo ni kibaruji di enda na dardu konda ni harfila ko darto hono dilloy gol so geji leydi Niger tawano tena Mali do inde minisma fedde leede duniyaaru hawji non lena ko ton enda dun du konda ni hono sakitibe tawabe to enda ni be dilloy ansongo balde de enda dun wonno ko kibaru mo soge leydi Niger yottini yaade bibbe leydi be kolli wiide kedi konda ni hono himbe enda dilloy ton enda yalla kale le ko kibaruji taado filla hono wallugol himbe sawrugol mudum kanyo hisinta dun nyaaw jonte pabbe kanyo e nyaaw durma mbetengu denga ko warti le leydi ndi ko lati du konna hunno enda ko woni e der leydi Niger no kuje kewde yerno fawar joni konna Sule Saidu lati do kanyo o enda ni hono himbe non daro be langol to enan do so o holliri bandimi o wiibe gonbe ngada no enda hono fawar joni hono tugal gam batti al hisinde himbe non do kodo be kebbe jiya moy tawrte nyawngu enda lati ngu kesu dun du nana Hadiza Hassan won ko halani dum
munati kin shirye
minen don gada sigila golle wattugo safareji ko warata boydi ko wattata nyaw pabbe he iri keso on ko wangi del leddi doso ko indi tira denk dun do tokkana gada eto ko wada ko fama iri nyawgu min kebi goto kebida do nyawgu jamma alarba he jamma mauni denne jamma gidi min gatta safareji din ko warata boydi din kaddi yande sappo jamma dun fuddata idun watta safare den den jom ade fu no handi dawra dabar yeji lobbi gan renugo to diyele desete ko nawtorte e nyamandeji
abinci ya kamata a ruhe shi
harfila cellani joni o ka nyam fander lady zender to wete matame nokuto lati altinande wonno ko tugal fudda le departement mo kanti won ko tawa tugal gal du ko hisente himbe nyambe tengu difteri kandu yo nyaw wanna andangu san leydi ko wodi kandu durma durma alamaaji mudum nenene kaydu konna ni hono jaago aljumande han tawe tugal gal enna be timmini do e der leydi ndin dum le departement on enda dum wonno ko fande Alkasum Isa lati kanyo on enda wonno hon kokko kibaruji loctoro tanto enda matamende enda o holli widdu konna ni hono kulle non ko lati du hono wala fudo wadde nyangu enda gandu wala safare kano woni himbe no wawi hisude ndani tugal gal wadama kanyo o halni Abu Sarki Sali
shi wannan ciwo yana
yaduwa ne ta wangata der hindu idun der ko wadi nyawgun no duda gan he andal ko wono der pewol kan hindu buri dudde lawol fu woni wala ko hisa nyawgun sayni himbe dena ko e mabbe idun wodi do ko fero diri dun e mura ka andano kan de ni nyawgun nangi neddo arande fu guru hunduko jomun no rauna e wulo wulo sattungo konnol jomun no nawa hala jomun wurtata ko no wodiri wawta do nya mi wauta yari no wadana jomun du igan leidane mun konol jomun non buta igoni hala maji nyawgun sukabe ujune kemet ido e chapande jenayo e kodeki kan wadante tugal ko hisintabe
review de chatakos
nonne fawar jondu kon nonni har fila ko dar kibaruji di hande ni en kala haldu faawara jonin do cellal himbe dum du hendu ko wonjiti jonin himbe hewbe anan no do je jaman do je nyaloma do yirdudu ko dan hunno ko latino suuli himbe sanne sabu himbe je no mata jaati hono jonten tokki dum yaade dum waddini ko bandimi Rafika Taher o yew o yewdo e biyetedo Isaac Adamu Rashid lati loktoro jono o wi hono do yir wana kam woni na walla ka enna ko haali
c'est un mal nécessaire
parce que wala he berne non degom de bandu leddo no tafu wurtinde diyel e ko nande tittagon e bodanadu amma do jude no alama non mo holla rafi cellal bandu doirugom neddo no wada dum gan sukkitidde hononde mu na budde kini neddo no dojja degom gan hononde mu no ngancha jode e ko nande titta burtata pewol dabbune churki e sigari nyawuji gom de bibbe mudum dabi neddo no jofa do misali hoyoru doiru maunu durma e nawdum hononde ko indira difteri der fransiri no wodi safari de neddo yara wurtinde kulle ciukude boggi pofirdi neddo doiru e ngancalla hononde du no wodi safare mo de neddo yara
donc c'est la codéine les antihistaminiques
nanne tanda hara tawaton du fawar joni ni hawrinde kon wadama de hawrinde kon hawrena ni hono merube mawbe leydi Niger fu be gadan tombal tete be jewta ko be jewtu domdu kon no heewi sanne yorno Hamada Abdullahi Gusman lati kaw mer mo kaw o halnir bandimi iya wale Abdul Mumin
nous sommes ici à Tawa
min tawa kena do tawa gambadide do kulle mawde petrol kubeje la moraga lobbal hawtade e yaadu yeso amma der chaka balde tati no halete do filla talku ndu jom e andal ngadi yewde laabi di e hen ndu wawiri gollirde fadum lato hunde ko walli titta kominuji din miden miijadu e batti joda kale balde tati dun no wadan ko jipti der mum ka non meriji din gollal mum mangal kam woni waddude bayle harto yaadu yeso don kam fu e laamo ragal lobbal minen subaabe be tan andi chadale de bibbe wuro tawda denne miden gatta gikke yewde yalla talkuru wurtina do tawa no latoto hunde ko heda e battu joda kalengu
niveau de l'assise nationale
nanne faar jonne le kibaruji meden ni to enda madarum fale region mo maradnoni don du konna nokku non ko lati wakati mo kalto e tawda chadale sanar fila ko darto hakkunde remobe durobe alle e nyaayilde enda don sabi be ngadi du konna ni pirto ko etindi fa heewi kano woni fa war jonni hono mosala heba ka sanne e majjum hakkunde mabbe ni yaayi wadde bolowole Haruna Sani kaw mer mo madarum fa o halani barra bami ko yeto enda mamma ada kanye mbeteddo Muhammad Abdullahi fi onono yaara
Miguel préfet
préfet Madarufa watti min nodda laamibe leydi Madarufa jo wurobe jo em bangeje e horejo police be e horejo gendarmerie e horejo sarusi ozofore e kaura gam firtugo ko e mabbe do fitina ko waduno ta firlito kase denne ko do ma tan woni wakkati jofol geseje yottu durobe duobe farso irde no hari gam gadda dabbaji mu gam dungu fatton en wodai durande gadai hikka denne woranje e go o lewru decembre geseje jofeti amma hikka dun horrama nogai lewru decembre mine nyago Allah wan tawe lilal gal wollidama
ya maso an gamtane si on hani dashi
nani gouverneur region Agadez mbiete fane general de brigade Ibra Bulama wadi kandu kona wosago le commune Dabaga kanyu e fane tabirut le region on hautade e wuro tengo mom Bagazam kanyu e Amsgar nenene kaydu no kuidenda fu o yahena gabatte alle o yi anoy himbe gordi e chadale ko tawda ton endan Anise Karim neldi min hala chagal jahangal makkal wadi ngal
chadale kewde kebaade den fu arto rafi duudal tobo ngomin kebi hitande hikkano don der region Agadez fu du hedde sengore lady ayir don buri to bibbe lady mu ko kana sambe golle deme cedu dum do wadi ko pade ndiyam tawade der leydi den kewayi fa non fu basi mawdo non woni ko waddata arto gollal demal cedu dom bibbe wuro ben no tawda e rafika bon ndiyam lobban jarteda kambe lokotoroje hautade rafi janginobe ko heji der jangirde lekolde hedde funange ko min tabe lotudu sadormaji dibe tawda kan woni rafika joram denago ganno wada taliki ko kata neddo lawol basol kangi hemre ko hokka amma burta talki sappo gondi no golla
nani kenya an wakati chagal julde futur wonno ko lore ko jo nyawbe ka imana non nan leedi bonkuku noni yi ono e do waddugol nyawdo nyame do enda ni e hawrowi e fawar jondi kon nan ni tira dum woni ngeloba ladde goddo on fi ngeloba nga ko nga fi dum du kanam fa hadde belle yara kiloji mudun sappo nenen naka du be bi himbe taabe mota kanka yi hunde fu hebaybe kan on woni hono tiranga kay wati yerno hono fawar jondu kon nan kawji be sarusi ladde je jaay haaliri far fifi joy pirto balli latol bal do leydi niger fa hanen kanyu du kondo ni le nyalade ase alal jabbinga ga wonno ko leydi niger fu wadna latol bal ko wete super league dum endam pelle pelle du koni ko hawrto endam dum waddini ko zumunta fc kanyu e faware jondu mo nyame e as niger lek e iran fc mo agadeze as fan kanyu as police as douane dum ga fu pelle latol bal no kay won ko hebo jama ko en ga fu hebi tobbe tatati tawam du kono ISGN mo gendarmerie espoir fc hautade as garde national kanyu e fan sal fc nene sal sc no e fawar jondi kono akokana fc mo arlit hautade jangorzo fc mo maradi kanyu e tagor provincial mo doso be kay funo hebay ginan tobbe fe wardo fi o en jatta ga yotal men pindo me halni on bi me hande de en jaan le leedi tawa birnin konni ton wonto faawar joni yi ama nyanyan koji di en dan don torra sane no nanga no kuje no hada himbe wadde deme mu en wodi nanga no kuje no hada hudo fudde fa woda dum du kono larke torra yaade durgol kany e kulantaje kewde dum wonno ko faawar joni commandant abdou e farade lati kaw docteur kaw jidi fil ko darto ladde je jay departement mo birnin konni o halani habiba ahmed min pirti fulfulde
le sida ko di fula e ten plante envahissante
nyal koji hudo non ko wanga nyama no kuje iko yawi maunudo iko hada hudo gom fudude sako mauna denne iko waddana no kuje amin de sadorna fudu misali durdude de ende e danche do konni danche min godi danche de du kuda ga nokku fu gesen der majje du durobe jarata dabaji mu deni nyal ngal ko ko endam fudi der danche de endan dabaji di endan kebata ko dura durobe bendu no yottoto wakkati gom mo tilay mu em ado gese den enda iri dum du waddata bonnere gese foda habdu chaka remobe e durobe fadde ba nyangal yottadi min gala durdude mawde iri har sobirde to ladde den enda no donno yofini non yaadi
le pasteur peuvent laisser perdre leurs animaux
dum e wonno wadda dudal mu
sey ki accentuer le developpement de cette
batol no kuje den enda gan nokure de wala birgi na wala sembe nyal nyal ko ko enda kantan wawi fudude to enda hendu kandu no sankita bibbe makko de bendi ka endu jaha kudwa nokku gon
ça ça se développe
idun wawi waddani dabbaji satarma farcellal majji
bon réalité d'habitude les animaux ne
peuvent même pas wawa wiude iko waddana dabbaji di endan sadornan cellal amma iko waddana ladde e jaye amin sador maji ga iko wara ladde de endan do kon
ici au niveau du koni
noy watte ko durwide e ngelngira koji di
lité contre cette plante qu'il faut
sigila durwide de hudo ko no tugo do dangare tati arande ni cedu de ko yori sai ko dofe wule nyal nyal ko ko endan no nawtore du wadude birigi birgi noyde gesse dungu dendu sai ko reme wakati ko fudi awi tirdu hudo gom wicce no kure den hudo ko du latu hudo ko dabaji dura den gadam ko fuditi der no kure de endan fu sai dun tokka idun dofako to de ni dun tokkiri ni endan idun wawi waddi ko halka nyal nyal ko ko endan der chakantarare
parce que ah c'est le troisième passage
e do don ko habrumi fulful tili hande seni elen jonkam e lede hetne jantu non habruje fulful de wacce don e hawa usman kando wadde habaruje dengal hausan kore kedi nan don daade mu e me hora hedibe do masina yemi ne to assalamu alaikum balinta jamwali nyande fu kettine sigilaji studio kalangu ala sarayande joyi do radio di golliditto e whatsapp do lamba chapande jetati 06 chapande jetati chapande joyi enen
to on jaggitin sigilaji jeddire
altinere fu der yewtere pindinol do fi sarayaji e yitugol hakke
talata yewtere pindinol gada kokkol habaruji do fi gurna lobban e batu joda kalen ko rewbe yande jeego e min tagi sappo e joyi
aljumaare fu batu joda kalen mo kobe habaruji gam martude kompa ko wadde der jeddire
soy alal habaruji sukkabe ummatore yande joy la sara e tokkinde e fu potten fada studio kalangu yadu leydi niger